copelaculture.com.
In the round of fives, it's time for y'all.
Mr. Iris in the building. Bring D. Yeah, that only the strong will survive.
You wanna show me interest? Just because you saw my interest. Love with your crazy pretense. Why you chose a cozy confidence? Wally Sheila Pawaya. Don't be because I'm having money now. Wally Sheila Kuwaya. Nisho Mutima Wally Chirule Kufaya. Wally Sheila Pawaya. Nisho Mutima Wally Chirule Kufaya. Wally Sheila Kuwaya.
Kunangula lifestyle yanjike saba flop. Headline news ni nebo toku. Wala chilling ina pesamba ni nebo toku. Washile waka waleti ni nebo junku. Waletisha kwa tolpi hapa ni nebo tunku. Ose ni nakabila ni nebo tuntu. Hapana levo yali yele pepe kwa kisungu. Wali shilepo kwa mboku pisho po baliolo wali shilepo. Mkusa kana tocha kasuwecha sheleko. Walitowa mutimano na pisi sheleko. Nyalesho kuipala mikalumba wali nefimeko. Ni wabu wale gele kumala vatifu meko. Na spirit of confusion ni kashali niwe. Wale lenga tuila kwa tapefoto winine. Solo sechila teko shokuno watalala. Kwa shokumu wapati mulesha lole talala. Kuchu.
Wali shile powaya, ulumbu wele lo because I'm having money now. Wali shile kuwaya, nisho mutima wani chirule kufaya. Wali shile powaya, nisho mutima wani chirule kufaya. Wali shile kuwaya, ulumbu wele lo because I'm having money now. Wali shile powaya.
Tweke ni bambi waje chula champi ata wachi tweke. No strings attack ni kale ya tweke. Na le kuteke na lafu ni kale ya vutuga kuku. Palafu yo solo inga chepa. Iyawe yali ya pima nole kwa na meda. Ati ma right or die ni pesa fiole mbeka. Ndeshto kuleta shama yota ni fiole mbeka. Ukuya nola ya chimuno kusino muna neka wali nona ya. Kupisha puwe chilala. Muti manga watu kumetulo none tulala.
Wali shile powaya, ulumbu wele lo because I'm having money now. Wali shile kuwaya, nisho mutima wani chirule kufaya.
Culture.com.